Banyarwanda kazi namwe nshuti z'u Rwanda mwese aho muri icya mbere banje kubaramutsa mugire amahoro ikindi ni ukubibwira nitwa Karuranga nkabari jyewe uhagarariye ishyaka ry'abaturage cyangwa Rwanda People's Party Banyarwanda kazi mu cyumweru gishize twakize inyandiko kuri no Facebook yanjye mpangurira urubyiruko rw'u Rwanda kugira ngo rube rwashaka imirimo yo kwikorera yabafasha mu buzima bwabo mu mwanya wo kwicaraho bagategereza leta ngo izabashakira imirimo Nanone mpangurira imiryango y'abanyarwanda ya NGOs ikorera mu Rwanda kugira ngo ibe yasaba imfashanyo mu mahanga ibe yakomeza imishinga yabo iyo bakora mu gufasha abanyarwanda n'abanyarwandakazi banyarwandakazi nkaba rero shaka kubamenyekesha yuko iyo nshingano yo kureba uburyo twafasha abanyeshuri tubashakira aho bajya kwiga cyangwa gufasha imiryango imwe y'abanyarwanda kureba uburyo bashobora kwibeshaho yuko iyo nshingano tuzayikomeza banyarwanda kazi nkaba rero mu magambo avunaguye ari byo bintu nza kuvugaho kuruno munsi wa none uburyo abanyarwanda n'abanyarwandakazi bashobora kwibeshaho batagombye gutegereza leta ngo be yabashakira imirimo nkaba rero nshimira abanyarwanda bose abitabiriye ayo matangazo bamwe bakaba barashoboye gusaba addresses aho basaba ayo mashuri abandi bakaba barasabye addresses aho basaba imfashanyo zashobora gufasha imishinga iyo barimo nkaba nkangurira n'abandi batari basaba kuba babikora igihe baba babishaka kubwanjye rero ngasanga byanshimisha abanyarwanda bose igihe cyangwa abana b'u Rwanda bose babishaka kuba bashobora gusaba izo scholarships bakazibona bakazajya kwiga cyangwa bakigira mu Rwanda uko baba byumvikanyeho nabo ngabo bashaka kubafasha banyarwanda kazi nkaba nshaka nanone kubibutsa nubwo ari jye utanga izo contacts ariko nta ruhare mfitemo na gatoya gutanga imfashanyo cyangwa gutanga scholarship zo kujya kwiga icyo nkora nuguha contact z'abashaka gusaba noneho bakisabira mu mazina yabo no kugiti cyabo. Kandi nanone abo basabye nta nshingano bafite kuba banshimira cyangwa kumbwira niba ugusaba kwabo kwaremerewe cyangwa kutemerewe. Banyarwanda, Banyarwandakazi, mu mwaka utaha ndatekereza yuko hashobora kubaho scholarships zirenze 1,000. Bikaba rero byanshimisha kumva yuko hari Abanyarwanda bagerageje kuba bazisabira. Banyarwanda, Banyarwandakazi, uwo mushinga rero nkaba nzawukomeza kuko nsanga gufasha Abanyarwanda ari inshingano ya buri Munyarwanda wese aho ava akagera. Banyarwanda, Banyarwandakazi, hari nanone benshi bibaza impamvu ishyaka ry'abaturage rikangurira Abanyarwanda bose kuba bakunguka muri izo nyungu kandi atari abafana b'iryo shyaka. Nkaba rero mbibutsa yuko ishyaka ry'abaturage ridahagarariye abafana baryo gusa cyangwa ridahagarariye ishyaka runaka, rihagarariye Abanyarwanda bose. Tuzi yuko Abanyarwanda turi benshi kandi dutandukanyije ibitekerezo, ariko twese turi Abanyarwanda. Ntabwo rero ishyaka ry'abaturage rihagarariye abafana baryo gusa cyangwa riheza ayandi mashyaka. Ari abafite amashyaka, ari abatayafite, ari abashaka politike, ari abadashaka politike, bose ni Abanyarwanda. Ishyaka ry'abaturage ribareba kimwe, ntabwo rijonjora mu Banyarwanda kubera ibitekerezo byabo, kuko bose ni abavuka Rwanda. Kandi rikaba ryiyemeza gukorana na buri Munyarwanda wese uko ameze, uko asa, n'imyumvire ye uko izabiteye. Igihe buri Munyarwanda wese yabagamije ku bintu byakuba ku Rwanda n'Abanyarwanda. Thank you.
Thank you.
banyarwanda banyarwanda kazi iyo rero kabari yo mpamvu nakize iyo nyandiko kuri Facebook yanjye kugira ngo buri munyarwanda wese ahwari abe yayitabira igihe ababishoboye abe yasaba izo mfashanyo kugira ngo bibe byamufasha mu gihe kizaza. Ikaba ariyo mpamvu ikangurira abanyarwanda bose b'amashyaka yose aho bari ari abari mu Rwanda ari abari mu mahanga kuba basaba iyo mfashanyo kugira ngo ibe yabafasha. Nkongera nanone gushimira abanyarwanda bitabiriye itangazo rya Bruce cyangwa scholarships n'abanyarwanda bitabiriye itangazo ry'imfashanyo zashobora gufasha amahame yabo cyangwa amasosiyete yabo bafite mu Rwanda cyangwa hanze. Muri kino gihe rero turaza kuganira mu bintu binyuranye no kureba uburyo abanyarwanda ibyo nakize kuri Facebook byashobora kubafasha.
Yeah. Izo mwama menu za kamina koku kabara Abagara kuba mugaragiye Ashore yenkazi bigondo Kufida mukanyara mukije mibunda Boyambu yambu twara na muheto wanje Mibunda ngabiye gaju yanje Guzo kamira vana bawe Guzo role kijambere Mazu hinge Kuyumami kuyumami kudondo bakomeje ikombe ikondera ritsikimba baririmba haya haya kumukunga w'ikinimba abasore basoretse basimburukira mede bivugumika kumyivugumiko naho 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 aho nibo twavukiye
Banyarwanda kazi namwe inshuti z'u Rwanda impamvu tugomba gukangurira urubyiruko kugira ngo rushake imirimo yo gukora no gukangurira abanyarwanda kugira ngo babe bakwibeshaho nuko ibihe byo turimo ibyo bihe byahindutse ntabwo ari nka kera muri za 60 ntabwo ari nka kera muri za 50 ntabwo ari nka kera muri za 70 aho abanyarwanda bari bafite ubutaka aho abanyarwanda batekerezaga yuko umwana yakuze agomba kujya ku isambu ya se ibyo byose byarahindutse nkuko isi nanone igenda ihinduka ikindi banyarwanda mu gihe cy'agashaka buhake bagashaka buhake bigishaga abantu aho bashaka kubakorera iyo bavugaga yuko bashaka abantu bo kwandikisha imashini ijana mu mwaka nibo bigishaga gusa abandi bakagumaho ngaho batize nashaka kubibutsa muri icyo gihe aho nakuriye ku musozi w'iwacu muri za Vila Maria twari abana barindwi gusa bashoboye kugera mu mashuri yisimbuye abandi kubera yuko base babo babagande bari bakize yamaraga kurangiza umwaka wa 7 akajya ku butaka bwa se nyuma agashaka umugore bagashinga ingo muri kino gihe ntabwo ariko bimeze ubu muri kino gihe abana bose bavuka bafite ububasha n'uburenganzira bwo kujya mu mashuri Nukuvuga rero yuko ibihe byahindutse ntabwo bose bashobora kubona imirimo ikindi nabibutsa nk'ano mu Bwongereza buri mwaka dufite abana bageze ku 450 barangiza universities ariko muri abo 1% nibo babona imirimo ya leta abandi bishingira imirimo yabo cyangwa bakajya gukora muri private companies Banyarwanda kazi impamvu nuko n'igihugu cy'Abongereza cyari gifite amakorero ubu nta makorera kiba mu Bwongereza. Ibintu byose byo bakoresha biva hanze. Uburyo n'ibiryo turya 90% byabyo ni ibiryo by'ibigurano kuva hanze. Banyarwanda, Banyarwandakazi, icyo nashakaga kuvuga hano rero nuko muri kino gihe iyo habaye abashaka abakozi mu Bwongereza, umwanya umwe w'abakozi usabwa n'abantu bageze kuri 400. Ariko abo bantu bageze kuri 400 bose baba bafite talents zinyuranye, bagasaba umurimo uwo batigiye. Ugasanga rimwe injiniya atwara basi, ugasanga umushoferi w'indege akora ubwa sekuritari, ugasanga doctor rimwe na rimwe akubura, ugasanga lawyer rimwe na rimwe atwara basi. Ibyo byose kibitera nuko ibintu byahindutse. Niyo mpamvu rero no mu Rwanda tugomba kumenya yuko muri kino gihe umwana ajya kwiga mu mashuri si ukugira ngo ajye kwiga agaruke abone akazi, ahubwo ajya kwiga akabona ubwenge mu mashuri bushobora kuzamubeshaho mu bihe bizaza. Ni ukuvuga yuko nta muntu amashuri ubu ngubu imyigishirize igomba guhinduka, noneho umunyeshuri akajya kwiga kugira ngo azaze yigishe cyangwa yitangirire ubukonikoni ubwo yumva ashate bishingiye ku byo yize, bitari byo kwicara hasi ngo ategereze ngo niba yarize ubwarimu ngo gihe azaba atabonye umurimo w'umwarimu ngo nta kindi yashobora gukora. Ibyo bintu bigomba guhinduka nk'abanyarwanda, kandi tukamenya yuko ibihe tugezemo ari ibihe bindi.
Zira yuruhe ngizirisa kama gimajia kama ringu kama anga kwa shamani. kereze bazige tuko bakene za yaru umichamo ya chunte
shomaka bolo kujira kumutu mwakane tishumulo mate wakakiraza waka wakaleo
avike meva ho
akone reka kutu wakene matikirisa kite ite kakume kere arenya kiasirisika kakume
arenya Kuziaga, iso zani zika mimi vivono.
Harinyango, 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 harinyango.
Ehe, abangizo tira kishuye, abie zikira rongoye. Amuga mangiye chirelera, aziyake kanizo kuyaga. Iso zani zita vira matongo, iso zani zihuzi miyango.
Harinyango,
umichamo ya chunte.
Banyarwanda kazi namwe nshuti z'u Rwanda mu bintu ibyo navuze cyangwa ibyo nanditse tukaba nanone tuzongera kugenda tuvuga kimwe kimwe uko cyafasha abanyarwanda mu by'ingenzi ibyo twavuze ni uburyo abanyarwanda bashobora kwitangirira business ku ruhande rwabo batangije amafaranga makeya tuvuge nk'amafaranga cyangwa nk'idolari ijana. Abanyarwanda rero benshi abo tuje tuvugana n'abantu batekereza mu kintu kinini. Rimwe na rimwe bagatekereza yuko ngo kugira ngo uri akore business abagomba kuba afite kapitali ihagije. Hari uwambwiye yuko ngo we adafite ibihumbi 500 by'amafaranga y'u Rwanda yuko atatekereza kuba yagira icyakora. Mu gihe rero kizaza nanone nzavuga cyangwa nzababwira uburyo umuntu yashobora gutangira umushinga wo yifuza kugira ngo abe yakora kandi wamufasha mu gihe kizaza atangije amafaranga makeya. Banyarwanda, Banyarwandakazi, nanone iki nicyo nzavugaho mu gihe cyo tuzaganira mu gihe kizaza ni iki nicyo bita business entity mu Cyongereza. Mbese kuba twatanura business na nyirayo. Igihe ubushinze ufite akaduka, ako kaduka ntabwo ari akawe, ni akawe mu izina ariko nako gafite umwihariko wako bwite. Uburyo ari ngombwa kugira ngo ube watandukanya business yawe ufite hamwe n'ibibazo byawe ufite bwite. Mu gihe kizaza tuzasubira kuri icyo kibazo. Banyarwanda, Banyarwandakazi, nanone ikintu tuzibandaho tukavugaho ni ikintu igihe umuntu ushaka kuba watangira business. Ese ni ibintu ki ibyo ushaka kumenya kugira ngo utunganye ushyire hamwe noneho ube wakora business cyangwa ube watangira imishinga yushaka. Aba ari umushinga wo gukora akaduka, aba ari umushinga wo gukora ibyo twita service delivery, ari aba ari umushinga wo gushinga company yakora ubwa security, aba ari umushinga wo gushinga company yakora daycare, kuko hari nawe wabimbajije atese nshaka gukora daycare n'icyo cyo nakora. Byose bifite ibintu bimwe ibyo bishaka, uretse aho bitandukaniye gatoya ni daycare kuko ishaka icyo bita child protection. Iyo rero ikaba ariho itandukanyije gatoya na biri ibyo navuze, ariko byose bikaba ari kimwe. Mu gihe kizaza rero tuzavuga ibyangombwa kugira ngo umuntu atangire iyo mishinga, nanone n'ibyangombwa umuntu ibyo akeneye kugira ngo abe yatangira daycare mu Rwanda.
Iratumita zirajunja yubu yamasa zirarwani ya Rwamajamba n'inkora bikino ya Rukinga. Indamutsa yasaze mu mvunyavugirwa n'ingoma inyangirwanira ku mumvu rwemagaye n'inyonyagira yise atarukarirangizwa n'inkongi ingo z'urugari zishyura urindi. Ndamutsa yahinduye shamugamba ngo twegere mwivugira iwaba w'impunga isake ya Ruhangazamyanda. Iyo bajyaga ikunda guhomera dore ko izamusanga ikamuhotora ati vuga buhoro numve rubika. Zirimo ruti rubangikanya imirambo, zirimo rugurira mu minwi rwa mugemanya isake ya mugenzi w'ingongo. Iyo bahamagaye ari indubirizi induru nyinshi zirabarenga. Yarayibateye rwesa mpambirwa mpabuka impaka bajyaga zibahereye iby'amagara atatabya bamwe batabaguza yo guhunga. Ngwida mukara wa muzacu warukaga na rukandagiza bugabo rwa kirayi yari nka ruginira gumbaha. Nziruguza rebyiri hari urwo nahongeye rwigema, hari n'urwo nakoye umukobwa ngo rugyari wabo bararugaya ruragaruka rugezi wacu rubyari ndabukira mihigo y'igikaka. Nibwo nayise ingeri zirangira ubwatsi mu rutabu rw'umuyumbi inyana ya rutare rwa Njyamubiri. Yabyaye nkungu yo mu nkobwa yenga amarwa atagira impiza, iyatumye kuyabambanza ngo zize ziyibyinire rwesa mugabo. Indamutsa yakiye inkoni z'ingegene zimwe zicurira bikungero kunda ibyungu ibyungwa n'ibikwiza inzira. Iyo ni inka ya Rusengo rwa mugabo, niwanjya runyakurizi y'agahembe keri yakagize rwa muza rwa mporera. Indamutsa iragakoza mu mutani ibikombe bigataka. mwiga kwabira wa rusengo mwiga kwabira wa rusengo rwa mubakunda abantu iyi myukwezi kubanduye inkike yepfi arugurira tangaza naburakana karagiye nyamuko inyuma ya mukunda abantu ngo kampamagarire ntari nyinji mwana wa kanyamanza nawe kandi ahamagare rwagashigira umushumba uragiye abazira guteba tishiri junju nirungu mwiragirira umukenya rutabwirwa impunzi na ruti rutagondagura intege intebyi zayagwanye mwiriba zirimo nizovuye igihanga yanize igihangange cy'umugabo kwangwije zirimo arizovu rubunga yanigiye rubare mu mabanda ya mpiki tata bashumba babwirwa n'imyama n'imikirango ntiyaruze ngwino rudasimbukwa n'imitima inka zanyu urugomero nzirabwoba ingongo bita inkuba ya rugomba ngogwa n'inzovu ibunga baragogomera rwema gahini nyanyagira yisataruka rirangizwa n'inkonyi ingwa z'urugari zishyura urimbi ndamutse ahindura shamugamba ngo tujye mu ivunjiri wabo w'impunga tata isake ya ruhangazamye ubwo ikunda guhomera izamusanga ikumuhotora ngwino mwete wese inkebe n'inkindi wa rukubira nkiko nkangura ya muturwa ihindiye kumutoya rwinda nkiko ruhata umugabo n'indekwe ya maharamba rwa muhanda ngabona mpabuka inyamibwa ya ruhirikirana runihura iyo agiye gukuba bene ruheta isanze ari umuhuri ndoazihinda imigari imigogo ibavuna amaguru ngwino mu birugomba inkwiye ibigarama bigomba inkoni nka zanyoye mutweza ruhimbi erega daweyo wongera unyakuriza inzovu wongera umpamagarira inzovu yasaba igihogo na rukobera inyana yabyawe na rukungu rwo mubazira guteba ngwino kigega gituriwe n'ingimbi nka zaragiyaba ayimaye mu kahinga juru
Banyarwanda Banyarwanda kazi nanone byo tudasuzumira hamwe nukureba kubyerekeye ubucuruzi bwo impuzamahanga uburyo umuntu yagura ibintu mu mahanga kandi akohereza ibintu mu mahanga afite kapitali nkeya nanone tuzasuzuma impapuro z'ingengabicuruzwa byo mu mahanga amazina yabyo akamaro ka buri rupapuro kandi naho izo mpapuro zapfa ikindi nanone icyo tuzongera gusuzumira hamwe ni uburyo nk'abanyarwanda bari mu Rwanda babona agencies zivuye mu mahanga iz'amasosiyete ashaka kugurisha ibintu mu Rwanda ni buryo ki bazibona ni biki ibyo bakeneye kuba bakuzuza ibisabwa n'ayo masosiyete yo hanze kugira ngo abe yabatora kubahagarira mu Rwanda iyo nayo ni business umuntu yakora nubwo yaba afite amadolari ari hanze y'amadolari ijana ariko yatangira uwo murimo ikindi nanone icyo tuzongera gusuzuma ni ikintu cyerekeye partnership ubufatanye hagati y'amasosiyete ya European Union n'amasosiyete yo hanze tukareba nanone uburyo abanyarwanda bifuza kugira ubufatanye n'amasosiyete yo mu Burayi uburyo bashobora kubona amapaundi cyangwa amayuro ibihumbi ijana yo kubafasha kugira ngo babe bakora icyo bita business plan banyarwanda banyarwandakazi nanone icyo tuzasugira gusuzumaho n'uburyo abanyarwanda bashobora kugura ibyuma byo bakoresha mu makorero cyangwa ibyo bita raw materials byakoreshwa mu makorero noneho bakishyura 15% gusa ayandi asigaye akazishyurwa n'ikigega cya European Union ibyo byose nibyo tuzasuzuma ikindi nanone n'uburyo abanyarwanda bafite imishinga myiza bashobora kubona kapitali hanze badafite collateral. Collateral mbese ni ikintu sinzi uko bakita mu Kinyarwanda ariko ni garantie iyo ushobora guha uwo kuguriza amafaranga kugira ngo abe yakuguriza amafaranga ibishako rero kugira ngo abanyamahanga babe baza babe baguha amafaranga udafite iyo collateral nanone nibyo tuzasuzuma kandi dusuzume nabo bantu bashobora kubaha kubaguriza amafaranga batabasabye capital Banyarwanda Banyarwanda kazi nanone icyo tuzongera gusuzuma ni uburyo abategarugori bo mu Rwanda bashobora kubona imfashanyo kuva mu mahanga kugira ngo be batangira business ku ruhande rwabo muzi yuko muri kino gihe United Nations n'ibihugu byose bikangurira abategarugori kugira ngo nabe babe bazamuka mu rwego rw'amajyambere abategarugori rero bo mu Rwanda tukaba twifuriza yuko nabo bashobora kubona izo mfashanyo zashobora kubazamura kugira ngo babe bagera ku majyambere yifuzwa ku isi yose
Weza kwinyana ya bitahitahi kavumera nkambe namara mezi atashe
Sikuye mu micamo ya mukipe
namara mezi atashe
Sikuye mu biyaya bya rusiti
namara mezi atashe
Nini mana mungu tazititashe imbere
namara mezi atashe
Bihogo na bitaho tuzicagatiye
Weza kwinyana ya bitahitahi kavumera nkambere namara mezi atashe
Shata matayi nkana nyoye
namara mezi atashe
Uyu mukomero wabihonzi
namara mezi atashe
Biago chakwabuki mu mashashi
namara mezi atashe
Injino zibibondo kumuho
Namara mezi atashe
Banyarwanda Banyarwanda kazi namwe nshuti z'u Rwanda nanone tuzongera dusuzumire hamwe ku kamaro kw'ibyitwa cash flow muri business mbese cash flow ni ukuba business izana amafaranga ya buri munsi ikindi tuzareba ni uburyo abanyarwanda bashobora kwiyandikira simple business plan bakaba bakora cash flow statements profit and loss account statements how not nicyo bita financial projection batagombye gukoresha ba accountant ikindi nanone tuzareba ni uburyo Banyarwanda Banyarwanda kazi ikindi tuzasuzuma ni impamvu ki abanyarwanda bashoka gukora business zose bigomba kugira bank account nubwo wabugurisha inyanya ku muhanda ari kugomba kuba iyo business yawe ifite bank account cyangwa ifite konti mu bank tukazasuzuma akamaro kavyo ikindi nanone icyo tuzasuzuma na kamaro ka insurance mbese insurance mu kinyarwanda yenda yaba ari insurance ari mbese insurance ni ikintu ugura igihe ibintu byawe biba bihiye cyangwa bihombye mu buryo bunyuranye na gisita iyo insurance ikaba yakwishyura ikindi nanone icyo tuzasuzuma ni insurance yerekeye ibigurwa mu mahanga uburyo ari ngombwa n'uburyo iyo insurance yagomba kuva n'impamvu wagomba kuyigura ikindi nanone icyo tuzagomba gusuzumamo na kamaro ka SGS mbese igihugu guze ibintu mu mahanga cyangwa ushaka kubyohereza mu mahanga ni societe iza ikareba ibyo bintu bitari byakoherezwa cyangwa utari wabyohereza noneho ibyo bintu bakaguha urupapuro rwemeza yuko ibyo bintu koko ibyo ugize ibyo ugiye kohereza ari ibyo umukiriya wawe yaguze cyangwa ari ibyo waguze mu mahanga ikindi icyo tuzareba ni uburyo bw'agaciro k'ibintu bigurwa mu mahanga kuko hari amazina y'agaciro uburyo bapray y'agaciro k'ibyo bintu uko bigura ibyo nabyo tuzareba amazina yabyo turebe n'akamaro kayo ka buri giciro kugira ngo umunyarwanda niba agiye kurangura mu mahanga cyangwa kugura mu mahanga cyangwa kugurisha ibintu mu mahanga amenye uburyo agomba gutandukanya ibyo biciro hamwe n'akamaro kabyo ikindi nanone icyo tuzareba ni impapuro z'inzira uko zitwa n'akamaro k'izo mpapuro z'inzira ari mu mazi ari mu ndege ari mu mihanda ikindi nanone tuzasuzuma n'uburyo umuntu wo mu Rwanda yashobora kugura ibintu hanze cyangwa akagurisha ibintu hanze uburyo yashobora kwicyurwamo amafaranga mu byukuri hari impapuro nyinshi cyangwa impamyabushobozi nyinshi yerekeye uburyo umucuruzi agomba kugura ibyo bintu mu mahanga cyangwa kubigurisha ibyo nanone tuzareba amazina yabyo turebe n'akamaro kabyo kandi nanone tube twakunguranya ibitekerezo ku bacuruzi bo mu Rwanda ibyo bakoresha igihe baba bashaka kugurisha ibintu byabo ibiciro bakoresha igihe baba bashaka kugurisha ibintu byabo mu mahanga ikindi nanone icyo tuzasuzuma ni cyerekeye business culture mbese icyerekeranye n'imico y'ibihugu tugura mu bintu tuvuge kugira ngo ubugura ibintu muri China no kugura ibintu muri Germany ntabwo imico y'aba Germany ari kimwe n'imico y'aba China cyangwa n'imico y'abahinde. Ibyo rero abanyarwanda bagomba kubimenya, uburyo bagomba kumenya abantu bo bakorana nabo kandi bakamenya imico yabo. Mbese igituma nashaka kukubwira, mu ubaye agent w'isosiyete imwe tuvuge muri Germany, igihe aguhaye ubwagenti ntabwo ashobora kuguhita inyuma ngo agurishe ibintu utabize, nubwo abigurisha arakwishyura. Ariko hari abandi mahanga aho ashobora kukubwira yuko aguhaye ubwagenti, noneho wamara kumuha contact y'umuntu uzagura ibintu bye ntiyongere kuvugana nawe. Ibyo rero ugomba kubimenya nk'umucuruzi wo mu Rwanda, n'uburyo n'ibyo ugomba gukora kugira ngo uwo mucuruzi, kugira ngo umuntu ubereye agent cyangwa umucuruzi mukorana atazaguca inyuma. Ibyo rero bikaba ari byo tuzibandaho kimwe na kimwe mu bihe bizaza hano kuri radio ku isangano radio y'abaturage. Ikindi nanone hari bamwe yenda badashobora ikindi nanone abansaba bose abafite ibitekerezo kuri bino tuvuze kuba babitanga hano ku rubuga rwa Facebook kugira ngo twese tunguranye ibitekerezo. Ariko abatabishoboye nabo bashobora kubishyira mu inbox yanjye cyangwa bakagira icyo babaza nka zabasubiza mu bihe bizaza. Banyarwanda, Banyarwandakazi, nk'uko nabwiye yuko ishyaka ry'abaturage ryiyemeje gukorana n'abanyarwanda bose kandi gufasha buri munyarwanda wese bidashingiye ku ishyaka rye, bidashingiye ku bitekerezo bye, bidashingiye ku karere ke, ahubwo yuko ari umunyarwanda, ayo mahame tuzayakomeza mu kubashakira byabafasha kubatera inkunga mu mishinga yanyu iyo mushaka gukora mu Rwanda, aho mwajya kwiga ari mu mahanga cyangwa n'abashobora kubatangirira mu mafaranga mukiga muri universities z'u Rwanda. Nkaba nanone nongeye gushimira cyane abitabiriye inyandiko zacu twashyize cyangwa inyandiko zanjye zagiye kuri Facebook.
Naratemberaga nari mfite ishavu ku mutima, naterwaga no kuba njyenyine kubura amahoro imuhira. Munsi y'igiti mbona kanyoni kajwi nk'akaba marayika, akanyoni karampamagara nuri simbura ishavu uzari umugabo uzari intwari Rwanda uzarengera Afurika uzaca akarengane uzari umugabo uzari intwari Rwanda uzarengera narebaga amashuri nabuze ubupfubyi ndetse na faranga, nkoreye imizigo ya rubanda imbere yanjye nkaho mpiva, abo twijyanye twarahuraga bakanyibutsa ko nari umuhanga nijana bakananyakira ze nibuka ibyako kanyoni uzari umugabo uzari intwari Rwanda uzarengera Afurika uzaca akarengane uzari umugabo
baratiriye Natangiye amashuri ndi umusaza Abamamenyi babona nyashoje Abonde ababona ubuzima Irekwe bakure rupfuzi Fatita buhebu uzima Wandagare usekwe na rubanda Shakuzi muzabu mugabo
Muzabu mugabo Muzabu mari Rwanda Muzare nge Afrika Muzacha karenga
Yeah.